ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ውጣታ ሀገጅማታት ገልገል ሰዓት ለማውራት ከአክሳይቲ ሰዲት በትርባንድ ድደሚ ለማ ድደሚ ሸኔ ሶዶም የተወከረት ዋሽንግተን ዲሲ ድረሰን የደበረስን ሆኖ ያጀልቅም ልካርዳ ባሮቶ ለገልጭማ ፎሪን ሰነጋያ ጫምሳን ኩዳን የፎሪ ባሪኩም ለማ ኩዳኒ ሰገዲት ኩምላማ ኩዳኒ ሰገዲት ራዲዮን ቪዮ አይፋን ሮሞት ናይል ሳት ኢፍ ሜትሮባንድ ራጃጋጀኩ ጫጋሱ ጅርተኒ አንሶራ አላፌት
ካኑዱ ዱብሶንቱ ጁበ ሄውራት መታን ኡዱ ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኬንያ ዳውታ ጅረን
አካ ኢንስቲትዩቲን ፈያ ኢትዮጵያ ጀቱቲ ጎዲና ማራ ጎዲና ለማ ኸይሰቲ ዱኩቢ ዲቢ ካፍዲዲጋ ሄደቹ ጅራ ናምዲብ ተኮፍ ተርባታሚ አፍሩ ዳተርጋኒ አሜሪካ ቻይናን ሚወል ራቢታታኒ ፎልት ጉርጉራታኒ ረቲ ቀረጥ ዶላር ቢሊዮን ሄዱ ወልት ደባላኒ ሃሎ ወልት ባው ጅራን ፈካታኒ ጎድን ጉጂ ባ አና ጎሮ ዶላቲ አኩርዲ ለፋ ጀዱቲ ራኒ ሞቱማ ለፌ ጉዲዮታና ናማሰዲ ፍጥ ዋነር ዲሳኔቲ ምን ኸይሳክ ቶኮ ኦዶ ሳምፈን ትጅበንት
ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ሀራ ኬንያ ዳወታኒ ጅራን እና ዳወና ሳኒ ፕሬዝዳንቲን ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ወሊን ሀሪሮ ቢዩ ተለማኒ ላልጅሴ መሪያቱ ፕሬዝዳንቲቲን ኢትዮጵያ ኩን ሀር ዋሬ ረት ቱሬ ቡፈተ ጠያራ ጆሞ ኬንያታ ከንጋን እና ገመስጋአንት ሚኒስትሪን ኢማላ ኬንያ ሞሪካ ጁማ ከሱመስ ኬንያት አምባሳደር ኢትዮጵያ መለሳ ለሚፍ አንገውን ሞቱማ ከኔም ብሮን ስመና ጎደኔ ፊጅሩ መጋላ ድሬዳዋ አዳዳ ናኖ መስቀለኛ ጀዳሜ ቤከሙት ጭዳራት ወልት ቡይንስ ኡማሜ በበለጤ ናኖ ሰነሙደማ ከሰቡሴ ጅራ ወልት ቡይንስ ሰናፍ ሰበባን አዳዳ ህመማ ካንጅሩ ዮተው አማሃር አገነማት ዱካስ ደጋማ ቱሬ ነሞኒ ለኮብሲሳኒን ቤከሚን ሚዳን መዳው ሰርጳ ፈማረገ ካንገይ ተኡምቤ ካሜራ ገባሳ አዲስ ቸኩል ሶራ ዴስ
ወልደ ቢኮነኒ ፉድ ሰንበት ካና ናኖ ሰባየታት የደንደረ ጃልቀበ የዳኮሪ ለፈጀልቲ ኻን ካራባው ወልዋ ኻን ካራ ወልትጩፍ ኻን ፉዳ ዴማ ከነረተኒሚ ወለበቲን ወልሚድ ዱቢንቱኒን ጋንድ ተስፋ ጀደንረቲ ናሙ ካራ ወልትጩፉን ተንረት ወሊመቹጅር ወልደ ኻናኒ ናጉማን ፈሉ ጀደኒ ያለንለ እንታኒ አመት ሙደምሱጅራ ሙደምሱንቱን ጀባቴ ጉያ ሰደሶ ኸስጅርት አክነሚ ሀጊቶክ ጀዱቲ ኻራ ጋርጋንድ ተስፋ ዴ ናመገሱ ጩፈነቲ አክነሚ ሀጊቶክ ቆርማት ሞዴል ኩታ ኩዳንለ ኢንፉዳን ቶልቻን ገልገልገልገል አመቱ ሲቀዌ ጉጉርዶት ደጋሃማ ሄዱት ሚዳመለ ሚዳማንቱኒኒ መዳ አግድቃፊ አገጉዳፋ ቡልቾቲ ፓርቲ ኦዴፓ ቴፋዴፓ ቡልቾት ነጋ ደበላታኒቲኒ ጆሌ ኸይማ ዱቢሱ ፈደንለ ወኔ ሜል ገደዳባቴ ላፍቀበኔ ሰመትን ጀርቱ አረለ ናሚቶኩ መዳይ ሆስፒታል አንደቀኒ አክናሚ ኢትማዳይ ሆነንሞ አፋን አከካቲን ማኔ ዋን አክማሌ ህንም ገዲሲ ሳጀረ ናማ ዱቢሳን ከሰቶኩ ደርጋጎ ሙራድ
ግለሰብ ላይ የተደረገ አሁን ገነተሱ አካባቢ ላይ አሁን ዛሬ ጧት የተደረገ ነገር በጣም የሚያሳዝን
አከነ ጀለ ወኔ ገነተስፋቲ ናምቱልቻን ኩነን ዋን አክማሌ ህንም ገዲሲ ሳቲ ገራና ማመሳለ ናሚ ጋምጋማ ወልጉሬ ኤበለሱ በቀቺስና ጀዴቲን ኡሌፎን አከካ ጉረቴ ወልትሩፋ ጀደ ናሚን አንኖ ሱንጅሩ ኸአካ ሲያድ ፋቴሞ ወልዳቢ ኹኔኒ ከአማንቲፊ ጎሳ ህንፈካቱ ፈካቹ ለመሌ ጀር አጊኻናሞ ፖሊሲፍ ወሪ ለፌጉ አዶ ወኒ ናኖ ተሃናት ተሁጅር አዶ ወራንሌ ናኖ ሱንጅሩ ለፌጉ ደደቡን ሳኒ ዋን ገራና መሜሳ ጀር ወልዳብ ኸነረቲ ፖሊሲ ቡልቾት ናኖ አርገቹ እንደንዴኔ ጀር አዲስ ቸኮል
ፓርኪን ኢንዱስትሪ መቀሌ ኦጂ ካምፓኒ ኦሚሹ ሁጩ ረትቦበይ ኦጂ ኤገሌሮ ጥቆ ከሰጥ ኦሚሹ ሁጩ ኩመድ ኢበለመት ትልማማው መርሳ ለማን ገረብየ አላት ኤርጉሳ ቤክሴ ደርገጎ ተርባ ተርባ ኦሊቭ ጨራ ኦጂ በኑሳ ካምፓኒን ኩን ቤክሴ ጅራጀዳ ሙሉጌታ አጽባ መቀሌራ ቡልቺንስ ወራና የሮ ጨውምሳ ከን ሱዳን ደግርቶን ሞቱማ ፕሬዝዳንት አንጎራ ደርበመኒ ከን ኦማር አልባሽር ተታፊን ሞቱማን ሲቪሊን ሆገና መካውንዴ ፎም ቡጎዳሙ ደንቀን ጀቹን ቄቄ ጅራ ቄቄ ኩን ከን አጋሚ ቡልቺንስ ቺፍ ገምታን ሞርሚቶታ ከን ዲክላሬሽን ኦፍ ፍሪደም ኤን ቼንጅ ጀዱ ድሞቲ ኢጆላ ማጀቹንስ አንጎ ወራናፍ ሲቪሊ ወል መዳሉ ቃማ ጨውምሳ ከስ አተሚን ጅራቹ አከደንደው አከሱመስ ፍለኖ ድራ የሮ ጨውምሳ ሀገሚ ዴራቹ አከቀቡረት ማሪያቹ ፈርአይና ወልጋን ቲ ዱቢማን ቡልቺን ሰወራና የሮ ጨውምሳ ሀርጫቶኒ ሞቱማ ዱለቸተኤ ወራክሲ ቸረት ቂያፈቹዳን ሆከረካሱ ፈዱ ጀደ አማከለ ሰገልገላት ኡካሳማቱ ደጋማቱረ ቡልቺን ሲች አንጋዋን ፖሊሲ ተቆጀ ፈሙ ፍሪርቶኒ ሞርሚ ሄዱን አጀ ፈሙ በክስሴ ወራንስ ሎልቶተቱ ሂሪርቶቶ ሞርሚ ረት ኡካሱ ኡካሴ ጀቹን ቄቄራ
ለን ንጥልቅ ረሳሳ ዋህዳ ፊዋሚል ቁዋት አልሙሰለሐ
nuti rasaasa tokkolleen dhukaasne yookaan humnooti waraanaas ta'e humnootiin deeggarsaaf baanis haa ta'u humnoonni keenya kabroon hiriirtota mormii irratti dhukaasne nuti isaaniin deeggarra garuu jeeqamne akka jiraatu akka hin eeyyamne irra deebine ibsuu barbaannaa jedhan. Abbaan Alangaa uummata Sudaan kaleessa akka ibsatti Bashiriif kanneen biroon ajjeechaa mormitoota irratti raawwatan irratti mannaan dhiyeessuu beeksiseera. Kan mana hidhaa kaartuun keessatti hidhamanii jiru jedhame Bashir biraa garuu yaadi dhiyaate hin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp guxata kaleessaa galgala dippiloomaatota biyyootii musliimarra jireessarraa ta'an waayit haawusitti simachuudhaan innaabaatii ramadaana soom manaa kaleessa hiikuuf galgala irbaata waliin qooddatanii jiran. Tiraamp ramadaanni yeroo wal gargaarsaaf maatiif hawaasa walitti fiduu jedhan Tiraampitti dabaluudhaan wal dadhabuuf hookkara torbanneen dhiyoo uummata amantiiwwan adda addaarraan dhiibbaa ka'aa irra aanuun ni danda'ama jedhaniiru.
Our hearts are filled with the grief for Muslims who were killed in their mosques.
Keessi keenya onneen keenya muslimoota masgiida New Zealand keessatti ajjeefaman ilaalchisee gaddaan guutuudha. Akkasumas kiristaanota juushotaa fi ijoollee waaqayyoo kanneen biroo Sri Lanka, Kaaliforniyaa fi Pittsburgh keessatti ajjeefaman ni yaadanna.
In their blessed memory we resolve to defeat the evils of terrorism.
Enna isan yadannu kanatti shororke summa injifachu akkasumasi dibba amantir jiru dabamsi sudaf hojenna kananisi ummati soda male waqefachu balan narra gainna jede oto hiyadein kadanna gaggefachu dandaw qabam.
Tiraamp gara fuula duraatti walii galteef nagaan akka jiraatu waaqa haa kadhannu jechuun ergaa dabarsaniiru. Innaa yeroo sirrii ta'etti Yuunaayitid Isteets walii galtee daldalaa Chaayinaa waliin ni seenti jechuudhaan Pirezidaant Doonaald Tiraamp dubbatanii jiran. Beejingiif Waashingtan baatilee hedduuf walii galtee daldalaa laalchisee mari'ataa turan garuu mariin isaanii jimaata darbe walii galtee irra utuun ga'in xumurame. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Ministiriin Yuunaayitid Isteets kan haaja alaa Maayik Poompiyoo Pirezidaant Doonaald Tiraamp hariiroo biyyoota jabeeyyii lamaan gidduu jiru cimsuuf cicha qabu jechuudhaan hoogganoota raashaaf har'a himanii jiran. Tattaaffiin wal amantaa gaarii biyyoota lamaanii kan Pirezidaant Tiraampiif Pirezidaant Puutin gidduu hariiroo biyyoota lamaanii cimsaa jedhan kunis biyyoota lamaaniif uummata isaanii qofaaf utuu hin ta'in addunyaadhaaf tolaa jedhan Poompiyoon oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan afaan dabarraa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Naannoo Amaaraa godina lama keessatti akka Institiyuutiin Fayyaa Itiyoophiyaa jettutti dhibii kaaf diddigaa biyyatti baafatee nam 174 irratti argan bulchooti Institiyuutii tana waan jira arga gaazexeessota biyyi jiranitti mani Muktar Jamaalin nu erge.
Institiyuutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa har'a ibsa gaazexeessitootaa kenneen naannoo Amaaraa godinoota lama keessatti weerarri haqqee fi baasaa ariifachiisaa mudachuu isaa ibseetiniin jira. Weerarri haqqee fi baasaa ariifachiisaa naannoo Amaaraa godinoota lama godina Waagimraatii fi godina Gondar Kaabaa keessatti mudate kuni namoota 174 ta'an irratti mul'achuu isaati. Ittaanaan daayireektara Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatii fi qindeessaan wiirtuu to'annaa fayyaa hawaasaa Institiyuutichaa Dr. Bayyana Magos gaazexeessitootaaf kan isaan himan Dr. Bayyanaan akka himanitti weerara kana to'achuudhaaf gareen qindaa'e haakimoota, narsoota, ogeessota laaboraatoorii fi akkasumatti immoo ogeessota kunuunsaa fi fayyaa eegumsa naannoorraa walitti qindaa'anii deebii ariifachiisaa kennuudhaaf sadarkaa federaalaa naannootii fi godinaa gareen tokko walitti dhaabbachuu isaallee dubbataniitiin hin jiru.
የአተት ወረሽኝ ተቀስቀሷል
የሮ አማከነ ናኖ አማራ ጎዲኖ ተለማ ጎዲና ጎንደር ካባቴ ፊ ጎዲና ዋግምራ ከሰቲ ወረሪ ሐቄ ፊ ባሳ አሪፈቺ ሳኩኒ ሙደቴ ጅራ ጎዲና ዋግምራ አና ሀበርጌል ጀደ ሙከሰቲ ሐንጋ አማ ነሞኒ ጀሃተሚ ቶኮ ወረረ ከናን ሸከመኒት ኒንጅሩ አከሱመተሞ ጎዲና ጎንደር ካባ አና ጠለምቲ ፊ አና በየዳ ከሰቲ ወረሪ ኩሙለቴት ኒንጅራ አና ጠለምቲቲ namoonni 110 weerara kanaan yoo shakkaman aanaa bayyadaatti namoota 4 shakkame tarii kan aanaa bayyadaa kuni akka weeraraatti illee lakkaa'amuu dhabuu danda'a isa kana adda baafanna walumaa galatti naannoo amaaraatti guyyoota muraasa keessatti qofa namoonni 174 ibeekanaan shakkamanii adda bahanii jiru jedhan Dr. Bayyanan. Weerara haqqee fi baasaa ariifachiisaa mudate kanallee to'achuudhaaf dawaa fi tajaajili qorichoota barbaachisoo ta'anillee guuttamuu isaanii isa kana tumsuudhaaf dhaabbileen idila addunyaa kanneen akka dhaabbata fayyaa idila addunyaa garee hakimoota daangaan hin ugurree fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni gargaarsa daa'immanii waliin ta'aniitiin dhimma kana tumsaa akka jiranillee Dr. Bayyanan kan isaan dubbatan. Adeemsuma kana keessatti bakka amma weerarri kun itti mul'ateen dabalatatti naannolee weerarri kun akka isaanitti daddarbu shakkamuufillee to'annaadhaaf hojii ittisaa hojjechuu irratti illee xiyyeeffatamu Dr. Balaay Mogas sabaa himaaleedhaaf himanii jiru.
Aggoraabaachi hoonu baamaaraa kililaayi. የሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች አሉ። ለምሳሌ አክል እንዳደርቃይ ጃናሞራ ሳህል ጠየምት ዝቋላና ሰቆጣ የሚባሉ ወረዳዎችን እንዲሁም በትግራይ ክልል ደግሞ
ከነን ዳንጋ ናኖ አማራ ከሳ አናሌን ፈከናፍ አካ አዳርቃይ ጃናሞራ ሳህል ጠየምት ዝቋላ ፊ ሰቆጣን አከሱመት አሞ ናኖ ትግራይ ከሳ ጸለምት ጣንቋ አበርገሌ አምባላጌ እንዳመሆኒ ኦፍላፊ ሳምረ ሳህረቲ አናሌን ጀደመን aanaalee daangaarra jiran waan ta'aniif dhibeen kun salphamatti itti darbuu danda'a sodaan jedhu jira. Naannolee kanneen irratti illee hojiin to'annaa bal'aan hojjetamaatiin jira. Kanaan dabalata tarii weerarri kun carraa aanaalee kanneen itti cehuun yoo kan mudatu taate hojiin dursaniitiin qophaa'uu hojjetamaatiin jira. jedhan Dr. Bayyanan. Naannolee daangaa ollaa amaaraa weerarri kun itti mul'ateen dabalatatti illee mallattoo dhukkuba kanaa biyya keeniyaa fi sumaaleetitti mul'ateen walqabatee naannoleen oromiyaa fi sumaaleen weerara kanaaf saaxilamuudhaa akka malanillee sodaa fi tilmaamni bal'aan jiraachuu illee dubbatan. Haaluma kanaan hojii ittisuu naannolee wajjin hojjetamaatiin jiraachuu Dr. Bayyanan ibsa isaanii keessatti kaasaniitiin jiru. Naannolee amma weerarri itti mul'ate kana qixaan tajaajilaniitiin dhibee kana ittisuudhaaf illee danqaaleen hedduun akka isaan mudate qindeessaan kun kaasanii jiru. Keessattiyyuu rakkooleen bu'uuraalee misoomaa danqaa guddaa akka isaanitti ta'e dubbatan. Hojiin akka weerarri kun hin daddarbine taasisuudhaafi to'annaadhaaf hawaasa hubannaa kennuu keessatti illee hojjetamaatiin jiru illee bal'aadhaan dubbatan Dr. Bayyanan.
Bashitaawu bifatnaati mitalaalaf hukumnaa kanaltasatta dammo tolo ligadilim yemichil badirqat tolo ligadilim yemichil bashitaa silhona warrashinyum warayiloch akkaabish indaisfaafayta.
Dhibeen kuni kan hatattamaan walitti darbuu fi yoo yaala hin argatin ammoo gogiinsaan dhibee dafeetiniin ajjeesuudhaa malu waan ta'eef weerarri kuni gama naannolee biraatitti akka hin dabarre hojiilee bal'aatu hojjetamaatiniin jira. Isa kana keessaa tokko dhiheenna kana kan raawwannu talaallii koleeraa namootaaf kennuudha. Talaalliin kuni kanneen weerara kanaan hin miidhamin garuu immoo miidhamuu danda'u jenneetiniin shakkinuuf kennina. Weerarri kun garuu koleeraadha jedhameetiin guutumaan guututti waan hin mirkanaa'iniif itti aansee qorannaa samuda laabiraatoorii kan taasifnu ta'a jedhan Dr. Bayyanan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo jalqabsoo jirtan. Ameerikaa fi Chaayinaan waan walirraa bitan irratti walitti dallananiitiin qaraxa walitti dabaluutti jiran. Tun immoo gabayaa biyyi cufaatu iyyuu dhibuu jirti jedhan. Ameerikaan mi Chaayinaa irraa dhufu doolara biliyoona 200 ta'u irratti qaraxa harka hedduu dabaluu deemuu jirti dabalte. Chaayinaalleen ammoo mi Ameerikaa dhufu doolara biliyoon 60 irratti qaraxa dabalte hedduun. Bulchooti biyyi lamaaniiti iyyuu tanuu mirkaneessan. Zalkaa Hookitti nu erge nugusuu nutti.
Waraanni dinagdee Ameerikaa fi Chaayinaa gidduutti eegalee kan bubbule ta'us. Inni gidduu kanaa haalaan finiinee jira. Pireezidantichi Ameerikaa Doonaald Tiraamp taarifii yookiin dilaalli akka haaraatti Chaayinaa irratti murtaa'aa jiru kaasnaa mootummaa Ameerikaatti doolaarii biiliyoona hedduutti shallagamu fidaa jedhu. Biyyoonni dinagdee addunyaa irratti dursan lamaan kun dilaalaan wal miidhuu isaaniin walqabatee gabaan Ameerikaa kan itti safaramu Daawo Joons jedhamu qabxii 600 kufeera yookiin kasaaraan irra ga'eera. Tarkaanfii Ameerikaan torban darbee fudhatte irratti hundaa'uudhaan Chaayinaan oomisha Ameerikaa doolaarii biiliyoonii 60 baasuu irratti dilaala 25% kan itti murteessite naa ta'u kunis waxabajjii tokko dhufurraa eegalee hojiirra oola jedhameera. Tarkaanfiin Ameerikaan torban darbee oomisha Chaayinaa biiliyoonii 200 ta'u irratti dilaala 25% dabalataan kaffalchiisuu of keessaa akka qabu ni yaadatama. Egaa haala itti adeemamaa jiru kanaan oomishaaleen Ameerikaa dilaalli itti dabalamuuf jiru omisha fooni, kudraa fi kudraa dadda, zayita nyaata, baala shaayi fi buna innaa ta'u kun qonnaan bultoota Ameerikaa daran yaaddeseera. Pirezidaant Tiraamp ibsa kaleessa laataniin sababa dilaalli oomishaalee chaayinaa irratti dabalameef qonnaan bultoota Ameerikaa miidhamaniif beenyaan ni kaffalamaa jedhan. Waggaa kamiinuu caalaatti bittaaf gurgurtaa olaanaa chaayinaan qonnaan bultoota keenya waliin gochaa turteen kan caalu. Haga doolaarii biiliyoonii 15 baasii gochuudhaan qonnaan bultoota keenyaaf akka isaan bayyaannatan dandeessisna. Beenyaa argataniin caalaatti oomishu. Gatii madaalawaan oomisha isaanii gurguratu. Haaluma kanaan haga haalli hundi karaa sirrii qabatutti horii kanaan dura argachaa turaniin argachuu itti fufu. Sababaa kanaafis qonnaan bulaan keenyaa fi oomishtoonni keenya warshaa keessa jiran gammadoo ta'u keessumaa mootummaan keenya immoo doolaara biiliyoona hedduu deebisiisaa jira waan ta'eef akkasuma gammadaa ta'a ture kan jedhan. Akka Tiraamp jedhanitti kan oomisha baay'ee ergitu chaayinaa waan taateef jeequmsa dilaalaa fi taaksii kanaan kan caalaatti miidhamtu chaayinaadha. Xiinxaltoonni gama chaayinaa garuu yeroo dheeraa keessa kan miidhamtu Yuunaayitid Isteetsi ta'uu dubbatu. Akkamitti isa jedhuuf.
In the short term, China and the United States will share the cost of the tariffs.
Yeroo gabaabaa keessatti China fi Amerikaan dhimma dilaalaan wal qabatee rakkoo waliin qooddachuudhaaf jiru. Baatii 3-6 gidduutti garuu naggaadonni Amerikaa fi fayyadamtoonni biyya Amerikaa kanneen gatii guddaa baasan ta'u. Akka herrega keenyaatti gatiin kaampaaniileen chaayinaa sababa daballii dilaalaa kanaan isaan mudatu parsantii yookiin 10% ennaa ga'u kan Ameerikaanotaa immoo 90% yookiin isa caalaa ta'uu mala jedhan Gao Ling Yung Chinan Academy of Social Science jedhamurra. Oomisha chaayinaa irratti dabalamuun dilaalaa kun Ameerikaanonni waggaatti doolaarii miiliyoonii 700 dabalataan baasii akka godhan taasisaa jedhu xiinxalaan Shing Ding jedhaman asuma Ameerikaarra. Akkaataa herrega baasii fi faayidaa isaa dilaalaan wal qabsiisamee itti herregamaa jiru tasa gama herrega dinagdeetiin kan fudhatama qabu miti. Sababaan isaas chaayinaa waliin hiriirri daldalaa yookiin oomishni chaayinaan Ameerikaatti ergitu waggaatti doolaarii biiliyoonii 400 caalmaa waan qabuuf lammiiwwan Ameerikaa gabaa kanarraa fayyadamaa hin jiran jechuu waan hin taaneef ture kan jedhan. Kan ta'e ta'ee chaayinaan dabalata dilaalaa guuturraan walqabatee kasaaraa ga'uurraa baraaruudhaaf falli jiru. Biyya keessatti oomishuu fi biyyoota dilaalan irratti hin feene irraa bituun maladha jedhu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Beektonni dinagdee immoo ennaa waraana dilaalaa gama lameenii xiinxalan haalli isaa akkasitti itti fufuun eenyuyyuu kan hin fayyadne ta'uu tuqanii ariitiidhaan dhimma kanaaf akka fala itti barbaadan waamicha dhiyeessaniiru. Gumii biyyoota dinagdeen arjoomanii G7 jedhamu irratti hoogganaa chaayinaa Xi Jinping waliin dhimma daldala waliigalaa irratti akka mari'atan kan ibsan pirezidaant Doonaald Tiraamp ammas taanaan Ameerikaan oomisha chaayinaa doolaarii biiliyoonii 300 fi biiliyoonii 25 baasu irratti dilaala 25% dabalataan itti fe'uudhaaf jirti jedhaniiru.
Viiroo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenagee jalqabna daqiiqaa 19 tokkaanii sirbi irsanii kenna. Gadaan teenni qarooma kenna abbootii gadaatii fi warra gadaa teenni jajjabeessi armaan duugayee gadaa qarooma addunyaa taate tanaa faarsineo gadaan gado.
Warsi bona warsi jaalo uhoo odii hunda dhabaa gadaan gado gaafate buuta waare gannaa misa jaalo uhoo odii hunda dhabaa gadaan gado gaafate buuta kabona furmaata jaalo uhoo odii hunda dhabaa gadaan gado gaafate buuta furmaati roobina jalo o di dun daga ga danga do o belo la sin jalo o di dun daga ga danga do lo la o ba sin jalo o di dun daga ga danga do o no bule jiru jalo o di dun daga Gadanga do, Kabule gamar jalo, oh di dun daga. Gadanga do, Gadanga do.
kadir kotola gala tay fanne wana fedda barrado ni vioe saganta fa no ramojo ka sujirta io tane kessa akorri godini guji baha ana goro dolate dubbe fini jedette bara orre motum ma naga ego nama sadika wen fet fulan nameti lubuda utonene nura humbati marini matin namira dumate warre hunene warrum nagati jeda bulcin si ana goro dolammo ijjecha tane qorachu jirra jeda kal mawdaawti Nairobi New York
sambata de ngadda ture humrayt sabiya nagenyi kabachisof gujiba gorodo lanke sasuchu ature jiratu taratti dukasu ka jiratu nimatan jiratana nicha tokko hala ture akasitti ipsan
gana makeccha gara saati tokko nanno sane rayane tisabiya magala jiddura ragara magala harqallo titti deemu dandiratti woltobu insa umame woltobu insa nimbod ammo ummata nanno sanjirutti baafatteet nama dargaggoo sadijjeetteet manalli guddeertit
namoota akkamittiin warra ajjeefaman kun
ijoolleedha dargaggoota ijoollee dargaggoo maatii isaanii irra adda bahanii hin deemne guyyaa tokkollee waan kana keessa oduu sanuu hin qabanu mana isaanii keessatti beekta mana isaanii dhaqanii mana keessatti ijjiisan
warri waan kana raawwatu amma warri humni nageenya naannooti moo raayyaa ittisa biyyaa qofaadha
raayyaa ittisa biyyaallee hin jira waliin deemanii garuu namooti nama ajjeesanii harka isaatiin nama ajjeesan humna korobittineessaa oromooti
tarkaanfii humni nageenyaa fudhate jedhame kanaan. Gorodolaanumaa humbaatti ka ajjeefaman namoota sadiidha. Isaanis Abdullaahi Alii, Saafii Galchuu fi Baqqalee Digilee akka ta'an jiraattonni gandichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Marti namoota lubbuun darbe kanas dargaggoota jechuun dabalanii dubbatu jiraattonni. Obbo Jimaa Tokkee dargaggoota ajjeefaman jedhaman kana keessaa tokko ka ta'e Saafii Galchuutiif wasiilatti oolu.
Ijjecha kanarraa ka ture nuti akka dhageenyetti yeroo sanii bira jirru yeroo odeeffannurratti abaa'oo warri waraana mootummaatiin wal'aan jedhanii mucaa irra mana jira. Warrooti dhumataltu adoo mucaa kana yallaan ta'e warri ollaa tokko ulaa tokko warra jiraannu warri kuulleen warri nami lamaa irraa dhumatte nami nama sadi nami du'e. Kanuma wal'aanii ijoollee ofirraa mana jirti hojii fi hojjetti manuma dhufanii namoota sadii dhumatanii bakka kuni waan raawwiin kun raawwatee fi anilleen beekuun dandeenye waan sababii inni ka'e illee hin beenu nama siyaasa hordofuu mootii nama qotatee bulu nama horii si tiffatu. Maani akka inni du'eefillee akka ajjeessanii akka manillee gubateefillee beekuun dandeenye.
Mucaan amma afurii keessan kan du'e safai galchuudha?
Galchuu tukkee jedhama. Jimaa tukkeeti obboleeyanuu.
Mi'a akkamitti ajjeefame saafayin?
Saafayin ifirraa dhufee dhaabatee dhaabadhu jennaani gadi bahee dhaabatee warri qawwee qabatee ol dhufee jetti qawwee qabatee inni dura akkas deemu jennaan kootu jennaan itti garagalee jennaan itti dhufee itti yaamtee jennaan bakka yoo siyaasdee itti dhawamee bakka ajjeessan jetti ijoolleen bakka.
Qaama isaa bakka kam rukutanii?
Bakka sadi dhawamee jira bakki tokko bakka cinaachaa dhawattuu kana laphee kanarraan dhawameera dugda kana duubaan ba'eera xiyyisiin harrattuu kana duubaan ba'eera bakka kaani luboo kanarra akkana luqqee kanarra dhawameera kaani gara lukaa kan abbisame bakka fulaa sadi dhawameera.
itu tarkamfi kana fudatin dura rakonna annu sana ture jira lolli waya ta'u wanti dimba kana tarkamfi kana fidu malu jettan
rakon to konjiru namoti kun enna dugasi teine namoti amma dumatal kun namota rakoto ko ragenne jiru nutayu gasi taera namidu ani namidu e wama moti mani gubatun no amra ko ci marara nutayu gasi taera motumma nama hunnatin kanno akkan jenna jenne rakatu jirra male mani fidunne mani gubate mani fi namoti ko dumata jenne nu uyu gasi ti teter ummata duud addu e nutta gaafi taera ennu himanna jenne di male ennu himanna kanu kaadu ennani kunu namakana ennu himanna jenne man nuttaayu gaafi taera
amma kam jirre nanon
amma ma ifirrate ennu ti man wan dramante ne taazya ke natenna manti duu jeeni du fani nanu nunga vanne qaami seera kasila biye tana bulchu nanno kana bulchu leen haga amma du fe manti duu manti nama wate emo man jenne nan sadirra du matte worsu gaddu jira boo jira woni bira woni jira yige to ka kana gaddu wa jira gaddu male wa jira woni ko no jiru nage an jira garu aga tani asi woni bira woni dakka be jira to kabira
obujiman humne ne ka bicisto to motum ma tar kan fika na furatan ala suma darbani de man jeccunis dabala niman jira tan goro do la kanis wor bulchin sa ana de nyet jiru wa tar kan fi furata me kana wanti umata fipsan injiru jeccun ko matan obuta jira awda bulcha ana goro do lati
kabasa no rikamnun uya jeda me kana umni motumma ujina genyati fi bahani asodebu jiru karagu batti qanun be kanne fi bosona kesa jiru rasasa tibanu dan walakata natti lubbur namota sadeni darbe jira ganda nurahum ba ana goro dola kesatti kun abataman ka adaba fane sakana umna motumma tu lafaka e namota sadin kanarratti ajjecha lubbu urawate kajedamu gabasa kasin kamnu kaum ferratti wanti nu bennu addanjero ya humni qamina geenya hujina geenya bahe dofe de bujira walakka kanarratti rasasi kambaname sababa rasasa bane fi kana unna bosone jirutti kana dukasa bane umni kun sababanni bane fi sawulini de fanno wanni nu kamdo jiru walakka kanatti lubunna ma bahusati de fanno addatti ba fanne ka ordo fatu re ka kamnu skana
obuta jura jiratoni warrejefaman derge golin sedan jiratota nagada jedu kana wan kulkulle fattan qabdu jede ga fenture
isarate wanti kulkulle sinen jiru aggammatte worra dukase taufi tauda budanda iddon irratti dukasan iddo mona manni jirenna nanno kana namota lubbu isani darban kana jiru kanaf entu dukase akkamitti lubbu worra kana darbe ka jedu dimicho hordofa kan jiru tausati
kana malesi mo manni jirenya nanno sana ture kana mota dumfa gubate raje wan kana kuba qabduzin
manni jirenna gubachu sa ode fanno nanno sani tawas ka sa ture ra manni la mo yi gubate jira kaje dusani walaka yero rasasi ba jiddu kalasti gubachu sa ode fannon kara daddatin ka ture kana manni la ma fi lubun nama sadikun darbu sati kabatama ko ordo fatu
koda akas humnan lubuna marate tarkan fi puratan kana to anno jela olchun nandamu motumano wangar ka kabati
dimicha sa kan kulkul de famusa abara ko kana inu kajedu san itansine kulkul de fami kanni kara daddati ni kan hordo famuta amma sik ka umsi dimicha kara kan ko aisu kara gababan
bulchana na goro dola buta jurauda himata jiratonni motumman wana jiccha kana ibsenu finkini ne jiccha ko mata nefi imiccha gamaseratin ordo fa jirra jiccun debi kennan gaba sagale america galmu david nairobi ra
saganta kenya tumuru ramato ta odun redebia presidentin ethiopia sahle work zawde har kenya dawotani jiran enna dawonna sani presidentin kenya uhuru kenya tawolin hariro biyo talamani lalji se maria taniru presidentin ethiopian kun har awari ratte ture bufata tayara jomo kenya ta kangan enna gamasganit ministrin imala kenya monica juma akasumas kenya ambassador ethiopia malasalam angoto motuma kanem bro wolin simanna godani fi jiru jada galmo dawit nairobi ra magala dreedwa aadaan annaannu masqananya jedhame beekumut cidarratti walitti buinsi uumame baballate naanno sana muddama keessa buusee jira walitti buinsa sanaaf sababaan adda addaa himama kan jiru yoo ta'u amma arda ganamaatti dhukaasi dhagahama kan ture ta'uun gabaasameera oduun keenya ardaaf qabnu kana
metrimani didame lamati didame shane sobdo mito korrati mucho kasu jirtani naga kesi nubula na ail satirale kopite ni chakasa ansora ala keti kopi boriti wolti dachana saganta fana maratitana